waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Kulanti wacan jimco wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaan ba. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan hadda idinkala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuudiyohayaga magaalada Melbourne. Waa jimco ay taariikhdu tahay 30kii Janaayo 2022, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaalaha barnaamijka aan idinku hayo waxaa ka mid a jimcahan hay-adda Centrelink oo lagu haysto lacagta Child Support-ka la yidhaahdo, oo ay u maamuleen si aan sharciga waafaqsanayn, kansarka dhiigga ee carruurta Australia ku dhaca, warkii Soomaaliya, iyo barnaamijkii baro Ingiriisida imikase. Qodobada warka Australia iyo caalamkana waxaa ka mid ah hirarkii kurayraha oo weli socda New South Wales iyo South Australia oo maanta ugu sii nuglaa, hogaamiyaha xisbiga Liberaalka oo weli daruur madowdul hoganayso hogaaminteeda, socdaalayaasha Ingiriiska qaarkoodu bilaafiisa ku geli doona dalka Shiinaha, iyo qodobo kale imikana warkii oo dhan. Hirar kulayla ah oon horey loo arag ayaa weli ka socda qaybo ka mid a Australia, iyada oo qaybo South Australia ka mid ahi halis ugu sugan yihiin dabkaymeedyo la xaadle, halka New South Walesna laga saadaalinayo heerkul gaaraya 40 degree maalinkii lixaad oo xidhiidha. Qaybaha York Peninsula iyo West Coast ee South Australia ayaa looga digay dabab aad u daran. Sarah Scully oo ah khabiir sare oo ka tirsan xafiiska saadaasha hawada ayaa u sheegtay warbaahinta ABC in waqooyiga iyo koonfurta dalku ay yara nasan doonaan maalmaha soo socda.
It's expected to bring very hit and miss thunderstorms, potentially severe throughout eastern parts of Victoria and southeastern parts of New South Wales.
Roobab goos ah ayaa la filayaa, kuwaas oo laga yaabo inay xoog ku yeeshaan qaybaha bari ee Victoria iyo koonfur bari ee New South Wales. Hawada qaboobaysa ayaa sidoo kale laga yaabaa inay keento baraf yar oo Tasmaaniya ka da'a axadda. Kulaylkani wuu nagu badnaa toddobaadkiina dhaafay, laakiin waxaanu hadda rajaynaynaa heerkul qabow oo nafis keena, ayay tiri. Senator ka tirsan xisbiga Liberaalka ee heer federaal oo la yidhaahda Jane Hume ayaa ku adkaysatay in hogaaminta hogaamiyaha mucaaradka ee Susan Lee ay weli adag tahay kadib markii xildhibaano ka tirsan xisbiga Liberaalka Angus Taylor iyo Andrew Hastie ay kulan ku yeesheen magaalada Melbourne si ay ugu arreysadaan, baa la yidhi, u tartanka hoggaanka xisbiga. Madmadow ayaa weli ku jira mustaqbalka Susan Lee kadib kala qaybsankii labaad ee isbahaysiga coalitionka oo dhacay wax ka yar hal sano gudaheed. Wadahadalladii u dhexeeyey Mr Taylor iyo Mr Hastie ayaa ku dhammaaday ismarinwa, iyadoo aanu midkoodna diyaar u ahayn inuu kan kale u tanaasulo, islamarkaana ay jiraan khilaafaad ka dhex jira garabka maxaafidka ee xisbiga. Senator Jane Hume oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa u sheegtay barnaamijka Sunrise ee warbaahinta Channel 7 in aanay labada xildhibaan midkoodna wadin loolan hogaamineed oo ka dhan ah Ms Lee.
Neither of them have actually put their hand up and said we're concerned about the leadership and we are going to challenge or I am going to challenge.
So why are they meeting?
Susan Lee is the leader.
Midkoodna hogaaminta gacan u taaganin oo mu oranin waxaan u tartamaynaa ama aan u tartamayaa hogaaminta xisbiga. Susan Lee ayaa ah hogaamiyaha, waana sii wadi doonta hogaaminta, xildhibaanada xisbiguna weli way taageerayaan, ayay tiri. Dadka waayeelka ah ee Australia ku nool ayaa celcelis ahaan 9 bilood suga si ay u helaan adeegyada taageerada guriga sida qubayska, diyaarinta cuntada iyo nadiifinta guriga. Warbixinta guddiga Productivity Commission oo ku saabsan adeegyada dowladda ayaa muujinaysa in celceliska muddada ay dadku sugaan helidda xirmada daryeelka gurigu ay sanad maaliyadeedkii ina dhaafay ahayd 272 maalmood. Dowladda federaalka ayaa dabayaaqadii sanadkii hore ku dhawaaqday sii deynta 20,000 oo xirmooyin daryeel guriya iyo 63,000 oo kale oo la filayo in la sii daayo bartamaha sanadkan 2026. Laba qof ayaa la xiray kadib dhacdo ay booliisku ku qasbanaadeen inay rasaas ku ridaan gaari la tuhunsanaa in la xaday. Kadib markii uu dib amarre fees ugu soo baxay kuna dhacay bas ay saarnaayeen arday, labadan qof ayaa hadda la sheegay in ay habeenkii xalay ku jireen isbitaal ay booliisku ku ilaalinayeen. Helikabtarka booliiska ayaa galabnimadii Khamiista ee shalay kor ka aragtay gaariga la xaday oo noociisu yahay Kia Optima oo marayay deegaanka Newtown ee magaalada Geelong. Booliiska ayaa isku dayay inay joojiyaan gaariga, waxaase la sheegay in uu gadaal gadaal ugu soo dhaqaaqay booliiska, taasoo ku qasabtay inay ridaan rasaas ka hor intii aanu baabuurkaasi ku dhicin baabuur kale. Dowladda federaalka ayaa soo jeedisay in dib loo dhigo bilowga barnaamij cusub oo wax looga qaban rabay caruurta qabta cudurka autismka kadib markii ay dowlad goboleedyadu sheegeen inaysan weli diyaar u ahayn. Xubnaha golaha qaranka ee la yiraahdo National Cabinet ayaa ku kulmaya magaalada Sydney si ay u gaaraan heshiis cusub oo 5 sano ah oo ku saabsan isbitaalada, heshiiskaas oo ay wada gaarayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu. Wasiirka caafimaadka Mark Butler ayaa sheegay in taariikhdii la bilaabi lahaa barnaamijka Thriving Kids loo bixiyey oo hore loogu qorsheeyey 1 July ee sanadkan dib loo dhigi doono. Mr. Butler ayaa sheegay in barnaamijkan loogu talagalay in uu taageero siiyo caruurta leh baahiyo taageero oo hooseeya ama dhexdhexaad ah, kana baxsan nidaamka NDIS.
Well, existing participants aren't coming off the program. I made a very clear commitment that existing participants would stay on the program subject to all the usual rules, but state and territories and
Arurta awalba ku jirtay NDIS lagama saari doono. Waxaan si cad u ballan qaaday in ka qaybgalayaasha hadda jira ay ku sii jiri doonaan barnaamijka iyagoo lagu dhaqayo xeerarka caadiga ah ee jira, laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa sanadkii 2023 isla qaatay in caruur yaryar oo tiro badan ay galaan NDIS-ka qaybo ka mid ah dalkaana 4 wiil ee caruur ahba midkood baa gelayay NDIS oo hore loogu talagalay dadka qaba naafo daran oo aan laga rajo qaban inay baxdo, ayuu yiri. Ciidanka ilaalinta xuduudaha Australia oo Australian Border Force ayaa howlgal ay ka fuliyeen Sydney ku qabtay mashiin weyn oo lagu sameeyo sigaarka, kaas oo la sheegay inuu maalinkiiba soo saari karo 3.6 million oo xabadood oo sigaara. Howlgalkan ayaa lagu fuliyey xarun lagu kaydiyo alaabta oo ku taala Rose Hill, halka oo ciidanku ka fuliyey 2 baaritaan. Qalab sharci darro ah, tubaako caleen ah iyo aaladaha vaybka lagu nuugo ayaa ka mid ah waxyaalaha la qabtay. Kusima kormeera sare Samuel Handen oo ka tirsan waaxda la dagaalanka tubaakada sharci darrada ah ayaa sheegay in howlgallada noocaas ahi ay burburiyaan shabakadaha dambiyada abaabulan. Israa'iil ayaa soo celisay 15 mid oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay dagaalka ka socda marinka Gaza 3 maalmood kadib markii lasoo helay meydkii ugu dambeeyey ee la haystayaasha Israa'iil. Dhexdhexaadiyaasha ayaa rajaynaya inay tallaabadani horumar u horseedi doonto heerka xiga ee qorshaha nabadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Siideynta dhammaan la haystayaasha nool iyo meydadka kuwii dhintayba ayaa ahayd shuruud aad muhiim u ah oo lagu qoray wejigii 1aad ee heshiiskii joojinta dagaalka, laakiin qaybihii xiga ee heshiiska ayaan weli la hirgelinin oo ay ka mid ahaayeen furitaanka marinka Qaasa oo isku xidha Gaza iyo Egypt. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo inay Hamas hubka dhigto.
And I will tell you, Hamas was a big factor in getting all of the hostages back. They had a we were not happy with them and they had to bring them back and they found the dead.
Hamas waxay door weyn ka ciyaartay sidii dhammaan la haystayaasha dib loogu soo celin lahaa. Ma aanan jeclayn sidii ay wax u maamuleen, waxayna ahayd mid loo baahnaa inay sameeyaan. Way soo heleen oo soo celiyeen la haystayaashii iyo maydadkiiba oo ay waalidiintooda sugayeen ayuu yidhi. Dhinaca kale, shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in Israa'iil laba nin ku dishay bariga Khan Yunis, inkasta oo militariga Israa'iil ay sheegeen inaanay ogeyn dhimashadaas. Dalka Shiinaha ayaa ogolaaday inuu dabciyo xeerarka socdaalka ee muwaadiniinta Ingiriiska, isagoo u ogolaanaya inay safaradooda ka gaaban 30 maalmood ka dhaafi doonaan fiisaha. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa ku dhawaaqay arrintan isaga oo ku sugan magaalada Beijing, taas oo ahayd maalinkii ugu muhiimsanayd booqashadiisa 4 maalmood ee uu ku jooga dalka Shiinaha. Wuxuu sidoo kale wariyaasha u sheegay inuu horumar ka sameeyey wadahadallo uu la yeeshay xukuumadda Beijing oo ku saabsan dhimista cashuuraha lagu soo rogo khamriga wiskiga la yiraahdo ee Ingiriiska. Saadaasha hawada ee dalkuna maanta oo Jimco ah sidan ayay ahayd, magaalada Perth waxaa laga filayay inay noqoto qorax iyo 34 digri, Adelaide-na inta badan qorax 14 digri, Melbourne inta badan qorax 29, Canberra-na inta badan qorax 4, iyo Sydney oo laga filayay qayb ahaan daruur 30 digri, Brisbane shuuxyo suurtagal ah 30, iyo ugu dambeyn Darwin oo laga filayay shuuxyo iyo roob weyn oo sii faydmaya 30 digri. Halkii dollar ee Australianahana maanta waxa uu suuq lacagaha ka joogay eber dhibic 77 senti oo dollarka Mareykanka ah, $1.15 oo dollarka New Zealand ah, eber dhibic 0.8 euro ah, eber dhibic 0.10 pound ka Ingiriiska ah, iyo 2.07 dirham ka Imaaraadka ah. Warkii Jimcuhuna intaas ayuu ku dhan yahay. Kaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studiyahayaga magaalada Melbourne. Dhowaana waxaan idin hayaa warkii Soomaaliya iyo warbixin ku saabsan kansarka dhiigga ee carruurta ku dhaca. Haddase ku soo dhawaada warbixin ka waramaysa hay'adda Services Australia waa qaybteeda Centrelink oo la ogaaday in ay si aan sharciga waafaqsanayn u maamushay lacagta la yiraahdo Child Support. Warbixin taariikhiya ayaa daaha ka rogtay in ay hay'adda Services Australia ay si ula kaca uga tallaabsatay sharciga Child Support muddo 6 sano ah, iyadoo oo gudaheeda ka hakisay lacagihii ay xaqa u lahaayeen in ka badan 16,000 oo waalidiin ah oo daryeela carruurtooda wax ka yar 5% waqtiga. Hay'addu waxa ay ku dooday inuu sharcigu keenay cawaaqib aan la filayn oo ah inuu ku qasbay waalidiinta haya oo daryeela carruurta waqtiga intiisa badan inay lacag siiyaan waalidiin waqtiga daryeelkoodu kooban yahay. Si kastaba ha ahaatee, ombudsku waxa uu si cad u xukumay in aanay shaqaalaha dowladdu iska indhatiri karin aanay oo aanay anadahde ee sida ay doonaan u fasiran karin sharciyada. Warbixintan ayaa abuurtay su'aalo culus oo ku saabsan isla xisaabtanka cadaaladda nidaamka Child Support iyo saameynta ay arrintani ku yeelatay kumanaan qoys oo ku tiirsanaa go'aanada hay'adaha dowladda. Warbixintan oo ay Brianna Charles SBS u soo qortay ayaanu ku eegaynaa. Warbixin ka soo baxday Ombudsmanka dowladda federaalka ayaa lagu ogaaday in Services Australia waa Centrelink ay muddo 6 sanadoodaasi ula kac ah u jebinaysay ama u jebisay sharciyada lacagta Child Support-ka la yiraahdo. Waa lacagta laga qaado mid ka mid ah waalidiinta kala tegay carruur 18 sano ka yarna leh, taas oo la siiyo waalidka carruurta haya. Inkasta oo macnaheeda buuxa ka kan yahayna, haddii aynu si sahlan u dhigno, waa biilka carruurta oo u bixiyo waalidka aanay carruurtu la joogin ama aan daryeelin waqti sharci ahaan ugu filan. Sannadkii 2019 ayay hay'addu ogaatay siyaasadeeda ah inay lacagta Child Support-ka u diiday waalidiinta carruurta haya 5% waqtiga, taas oo ah mid aan sharciga waafaqsanayn. Sida uu sharcigu dhigayana, waalidiintaasi waxay xaq u leeyihiin in la siiyo Child Support, balse Services Australia waxay ku andacoonayeen in uu jiro xeer hore u jiray oo oranaya haddii sharciga si buuxda loo fuliyo, waalid aan carruurta si dhab ah u daryeelin ama aan daryeelinba ayaa laga yaabaa inuu lacag ka helo waalidka caruurta siiya daryeelka buuxa. Ombudsmanka federaalka oo la yiraahdo Lane Anderson ayaa SBS u sheegay in maadaama ay hay-addu ogeyd inay 6 sano jebinaysay sharciga, ay ahayd inay arrinta si dhaqso ah ugu gudbiso heer ka sarreeya ama cid awood u leh in ay go'aan ka gaadho.
So if a public servant thinks that the law is not working correctly, what they should do is tell people about it. Public servants can't change the law themselves. They need the agreement of ministers, cabinet and parliament. So they've got to escalate.
Haddii uu shaqaale dowladeed ogaado inaanu sharcigu si sax ah u shaqeynaynin, waa in ay sheegaan. Shaqaalaha dowladdu iskood uma bedeli karaan sharciga. Waxay u baahan yihiin ogolaanshaha wasiirada, golaha wasiirada iyo baarlamaanka. Sidaa darteed waa inay horey ugu gudbiyaan oo yiraahdaan halkan dhibaato u baahan in wax laga qabto ayaa ka jirta, mana dooran karaan inay sharciga qaybna raacaan qayb kalena iska dhaafaan, ayuu yiri. Mr Anderson waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah jebinta sharcigu ay dhaceen ka hor baaritaankii Royal Commission ee loo qabtay deymihii loo bixiyey Robodebt, isaga oo xusay in ay hay-addu tan iyo markaa dadaal ku bixisay horumarinta dhaqankeeda gudaha. Waxa uuna xaqiijiyey inay arrintani saamaysay ugu yaraan 16,600 qof, iyadoo qaar ka mid ah lagu leeyahay lacag gaaraysa ilaa $10,000. Waxa uu sheegay in inkasta oo dadka lacagta ku maqan tahay loo sheegay, ay haddana arrintu intaa ka kakan tahay, waayo dadkaasi may ahayn dadka caruurta sida joogtada ah u daryeela. Sida uu sheegay Mr Anderson, shaki kuma jiro in sharcigu keenay cawaaqib aan la sii filanaynin. Waxa uu markaa Ombuds ku soo jeediyey 6 talo oo ay ka mid tahay in sharciga dib loo bedelo si waalidka caruurta daryeela wax ka yar 530 aanu u dalban karin child support, isla markaana magdhowla siiyo dadka oo sharciga aan la dabaqin xaqoodii moosay.
We're talking about child support legislation here, and with child support it's really important that the child support money gets paid to the parents who are caring for children. Now the unintended consequences here are some legislative amendments were that the parents.
Waxaan ka hadlaynaa waa sharciga child support. Marka laga hadlayo child support-ka, aad bay muhiim u tahay in lacagtaasi gaarto waalidiinta si dhab ah u daryeela caruurta. Cawaaqibta aana lagu talagelin ee ay isbedelo sharciyo keeneena waxay sababtay in waalidka waqtiga badankiisa si joogta u haya caruurta looga baahdo inuu lacag siiyo waalid wax yar uun daryeela caruurta waana dhibaato. Waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo xaqiijiyo maadaama ay tahay child support, ayuu yiri. Afhayeenka National Legal Aid Fayi Chang ayaa diiday inay ka hadasho suurtagalnimada dacwad wadareed waa class action, balse ay carabka ku dhufatay inay dadku caqabado waaweyn waajahaan marka ay raadinayaan cadaalad sharciya oo la xiriirta arrimaha uu ka mid yahay child support-ku.
Yeah, so one of the issues is that we as legal aid commissions can only provide a limited amount of legal advice and very limited legal representation for people who are seeking help with their child support.
Mid ka mid ah dhibaatooyinku waa inaanu legal aid ahaan bixin karno oo keliya talo sharci oo xadidan iyo wakiilnimo sharci oo aad u kooban oo ku saabsan arrimaha child support-ka. Waqtigan xaadirka ah, 800 kaliya oo qoysaska Australia ah ayaa heli kara legal aid, halka cabirka saboolnimadan oo marayo 313. Sidaa darteed waxaanu filaynaa inay natiijadan ombudsmanku kordhin doonto dadka naga soo doonanaya talo. Waxa aanu qaban karnaana waxay ku xidhan tahay lacagta aanu haysano oo aad u xadidanayay, tiri. Sida ay sheegtay Ms Chang, marka maamul xumooyinka noocan ah dhacaan, dhibaatadu kuma koobnaato oo keliya kharashka ka baxaya dadka, ee waxay dad awalba dhaqaalahoodu liitay ku soo dhex tuuri kartaa nidaamyada cadaaladda. Tani maaha markii ugu horreysay ee Services Australia si xun u maamushay child support. Baaritaan kale oo lasoo saaray sanadkii hore ayuu ombudsmanku ku ogaaday inay hay-addu sii xumaysay xaaladda dhaqaale ee macaamiisheeda maadaama aanay muquunin bixinta child support. Waqtigaas 1.9 milyan oo dollar waa ku dhowaad $2 million oo dollar ayaa ku maqnaa dadkii child support-ka lagu lahaa, taas oo inta badan saameyntoodu ku dhacaysay hooyooyinka. warbixintaas oo lasoo saaray sannadkii hore ayaa soo jeedisay 8 talo oo waaweyn oo ay ka mid ahayd in lacagta maqan si degdeg ah looga raadiyo dadka lagu leeyahay iyo in Services Australia ay u kuurgasho xaaladaha xadgudubka maaliyadeed ee dadka macaamiisheeda ah. Tris Edward, oo ah afhayeenka urur la yiraahdo Single Mother Families Australia, ayaa soo jeedisay in wax laga qabto waxa ay ku tilmaantay child support oo loo isticmaalayo sidii hub lagu dagaalamo oo kale.
So what we've got is a system that allows child support to be weaponized, and it's really simple. An ex-partner, a vexatious ex-partner, doesn't lodge a tax.
Waxaanu leenahay nidaam child support u ogolaada in loo isticmaalo sidii hub oo kale. Tusaale, lamaane hore oo diblo ah ayaan samaynaynin cashuur celin muddo sanad 5 ama 10 sanaba ah. Laguma ciqaabo, taa beddelkeedana dakhligiisa la qiyaasaa. Natiijaduna waa inay carruurtii helaan lacag ka yar intii loo baahnaa. Carruur ayaa luminaysa lacagtaas muhiimka ah ee waalidiintu isu gudbiyaan. Nidaamku waa inuu shaqeeyaa, ma aha oo keliya inuu bixiyo lacagta loo baahan yahay, balse sidoo kale waa inuu noqdo nidaam ammaan ah, ayay tiri. Afhayeenka Services Australia, Hank Yongen, ayaa sheegay inay hay'addu horey u qaaday tallaabooyin kala duwan oo lagu hagaajinayo natiijooyinka oo ay ka mid tahay tababar la siiyey shaqaalaha si ay u aqoonsadaan una taageeraan dadka la kulma tacaddiga dhaqaale. Mr. Yongen waxa uu sheegay in ay hay'addu hulin doonto talooyinka warbixinta ombudsmanka dhammaadka bisha Janaayo. Warbixintan oo ay SBS u soo qortay Brianka Charlesna intaas bay ku dhantahay. Farlan markasta kaga soo cesho wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad kalena ka hel barta Facebook-ga ee Laanta af Soomaaliga SBS oo cinwaankeedu yahay SBS Somali. Marka la soo dhowaada jimca wanaagsan, guur dhowna waxaa inagu soo foole barnaamijkeenii baro Ingiriisida. Haddase ku soo dhowaada warkii Soomaaliya oo wariyahayaga noo jooga Muqdisho noo soo diray maanta.
Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa midowga Yurub la saxiixday deeq gaaraysa ilaa 120 milyan oo dollar oo loogu talagalay in wax looga qabto adeegyada aasaasiga ah, abaaraha iyo waxbarashada dalka. Waxaana munaasabadda lagu soo bandhigayay arintaas ay ka dhacday xarunta midowga Yurub ee magaalada Muqdisho, isla markaana goobdo ka ahaa xubno ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya iyo wakiilada midowga Yurub ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene ayaa sharaxay kulanka iyo deeqda ay ka heleen midowga Yurub.
European Union-ka waxay aad iyo aad saaxiib ula tahay dowladda Soomaaliya, waa big supporter, partnership xoog lehna naga dhexeeyo. Kulanka wuxuu ku saabsanaa mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub ay siiyaan dowladda Soomaaliya. Sanadkii la soo dhaafay ayuu gabadhi qorshihiisa iyo wixiisa ay socdeen waa lacag gaaraysa ilaa iyo 102 milyan oo yuuro oo loogu talagalay in ilaa iyo 3-4 sanadood gudahooda mashaariic lagu qabto. 102 milyan waxaa loogu talagalay ilaa iyo 4 qaybood in lagu caawiyo oo dowladdeena iyo shacabkeena ka mid ah, oo ku saabsan kow waxbarashada, kor in loo qaado access-ka waxbarashada ama education access-ka in kor loo qaado, in arday badan oo Soomaaliyeed inay iskuulka gaaraan, lagu caawiyo tayada waxbarashada Soomaaliyeed iskuullada, maxaan ku dhahaa ilmaha ay wax ku dhigtaan qalabka buugaagta, wax kastoo kor u qaadaya tababarka macallimiinta iyo sidoo kalenta. Lacagta waxaa lacag badan, qayb badan ka mid ah ilaa iyo 30 milyan euro sa halkan ka arkayseen budget support, waxaa la dhahaa in lagu support gareeyo miisaaniyadda dowladda federaalka iyo dowladaha qaybta ka ah ama xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya. Waa lacag ayadana aad iyo aad u fiican oo lagu support gareynayo budgetka Soomaaliyeed si xoog ay dowladda ugu yeelato howlaheeda inay u qabsan karto. Aadi aydan muhiimta waana cadad lacag ah oo aan yareyn. Waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabahan lacagaha meesha lagu bixinayo waxa la dhahaa stabilization ama waxa la dhahaa dhulalka laga xureeyay nimanka umadeena dhibi Al-Shabaab, in basic services-ka iyo waxyaaba lagu support gareyna lagu bixiyo. Waxaa ka mid ah lacag lagu bixinayo ilaa iyo 27 milyan waxa la dhaho migration-ka, in lagu support gareeyo ama programyadooda iyo wuxuu dhan oo kor loogu qaadayo. Lacagtan 102 milyan bis ma ahan lacag ka badan hore ay European Union ku siiyeen Soomaaliya, abaal badan u hayna waa ugu mahadcelinaynaa.
Dhankiisii, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Bihi Iimaan Cige oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in heshiiskani dhaqaalaha lagu siiyey Soomaaliya uusan ahayn kii ugu horreeyey ee ay midowda Yurub ka helaan, isagoona soo hadal qaaday in dhaqaalahani uu wax weyn ka tari doono xaaladaha abaaraha iyo waxbarashada dalka Soomaaliya.
Miisaaniyadda hadda la ansixiyey waxaa jirta 20 milyan oo loogu talagalay keliya in abaaraha lagula tacaalo oo dowladdu miisaaniyadda ay gelisay. oo marka abaaruhu marxaladda ay gaaraan wax lagaga qabanayo haddana shaqadeedii deergarowgeedii socdaan. Waxaa kaloo jirta qorshe ka ballaaran portfolio World Bank oo dhan 10% ka mid ah haddii xaaladdu xumaato xagga loo leexin karo. marka kii immediate-ka ah degdeg ah ee markaas dabdamiska ah lagula tacaalayeena wax badan baa laga qabtay. qorshihii waqtiga dheeraa kaabayaasha dhaqaalaha iyo adkaysiga nolosha Soomaalida dadka Soomaaliyeed lagu dhisi lahaa labadaba waa laga qabtay. marka kani wuxuu ka mid yahay qorshayaasha horumarinta, laakiin haddaad u fiirsato uu lafdhabar u yahay inuu dhiso adkaysiga bulshada Soomaaliyeed. hadday tahay barakaca inuu wax ka qabto, waad arkaysaan immigration iyo arrimaha ku jira, waxaad arkaysaan arrimaha waxbarashada, waxaad arkaysaan arrimaha resilience iyo state building. haddaan state shirin, state ka jawaabaya baayaha waxba lagama qaban karo. marka runtii arrinta la ansixiyey, duruufaha hadda inagu gadaaman waxbay ka taraysaa, wax weyn bay ka taraysaa, weliba si wax ku oola ayaa waqtiga dheer wax uga taraysaa. arrinta la xidhiidha daahfurnaanta iyo lacagtan in sidana loogu aaminayo, lacagtan iyo lacaga ka badan ba horaana loogu aaminay. midooda Yurub ma aha heshiiskii koowaad aan la galno, waxaanu la lahayn heshiisyo hore oo muddo badan soo socday. xaqiiqatan lacagta waxaa ka mid ah lacag abaalmarinna lagu siiyey markii mashruucii hore sidii loo fuliyey iyo performance-kiisii la arkay. 15 milyan ka mid ah oo abaalmarina ayaa ka mid ah oo ka turjumaysa maxaanku nahaa traska iyo aaminaadda uu midooda Yurub ku qabo hannaankeenna maaliyadeed iyo systemkeenna. waxaa kaloon rabaa inaan ku xasuusiyo bulshadaba, waxaanu maamulnaa lacag ka badan 3 bilyan oo deeq ah oo dunida nooga timaada oo aan weli waxyaaba ka soo noqonin. marka 120 milyan nalaguma aamini waayo, horena waana loogu aaminay.
dhinaca kale, waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ka furmay shir ballaaran oo dib u heshiisiineed ka oo qabanqaabadiisu ay socotay muddo sanad ah, isla markaana lagu dhexdhexaadinayo laba beenood oo halkaasi wada dega, kuwa oo colaad xoogan oo khasaare badan dhalisay halkaasi ku dhex maray. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Ciid ayaa furay shirka isagoona halkaasi ka jeediyey khudbad uu ku dhiirigelinayay dhinacyada inay ka heshiiyaan wixii dhacay oo ay nabadda qaataan.
maanta waxaan u fadhinnaa kulan dib u heshiisiineed. muddo sannad ku dhowaad ah kulankan qabanqaabadiisu way socotay. waxaan halkan uga mahadcelinayaa odayaasha dhanka cadaado ka soo jeeda oo muddo sannad ah kulanka u diyaarsanaa. cadaadan aan ugu tegay, aanu ka wada hadalnay, intaana diyaar ahaa. odayaasha kale ree dalsanna waa u mahadcelinayaa sida qiimaha badan ay kulankan u soo aqbaleen, shirkii jaraa'idna ay u qabteen. intaa bacdigeed, nabaddu waa shayga ugu qiimaha badan nolosha bini'aadamka. marka la soo hadal qaado nabad, waxay muhiim u tahay nolosha aadmiga. nabaddu waa nolol, nabaddu waa farxad, nabaddu waa gogosha dika ragga. adduunka waxaa jira wax la yidhaahdo hero ama gees. adduunku geesigu sibuu u yaqaanaa, ee Galmudugna sibay u yaqaanaa. adduunku geesiga wuxuu u yaqaanaa ninka nabadda ka shaqeeya, ninka asagoo laga gardaran yahay tanaasula, ninka dulqaata, ninka naf badbaadiya. ayuu adduunku ugu yaqaanaa gees. annaga reer Galmudugana waxaan u dhaqaanaa ninka colaadda huriya, dila, waxba aan badbaadin ayaa dadka ka soocan oo la yidhaahdaa hebel waa haliyey. horta waxaan rabnaa dabeecaddaas inaan beddelno. geesi haddaad maqashaan waa ninka nabadda ka shaqeeya, waa ninka dadku ay ka nabadgalaan oo badbaadiya, waa nin fikir dheer oo ka fikira 20 sano 30 sano soo socota see loo wada noolaan karaa. odayaashayda sharafta leh, abaarta waa dhiigga bini'aadanka ee sida qeyrul sharciga loo daadinayo. inta dhiigga uu socdan ayaan la sugin, barwaaqayaan la sugin. sababtoo ah dhulkan Ilaahay samaystay inaad mataqaanaa dhiig ku daadiso waa cuquubada ugu weyn ee dhici lahayd.
madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sheegay in dadka halkaasi ku dagaalamay ay yihiin dad ehel ah oo aan sinna u kala maarmaynin, sidaa darteed haddii shaqsi uu dhibaato geysto aan loo nisbaynin qabiil, ee isaga si wadajir ah loo soo qabto.
waxaan idiin dardaarmayaa dad adinka isugu sokeeyay labadan beel ee maanta halkaa wada fadhida, boqolaal san ay nabad ku wada noolaayeen, xiriirkooduna birina ma goyn karto, biyana ma mayri karaan. xaqiiqdii waa xiriir soo jireen awey, inaad xiriirkiina adkaysataan, wixii yaraa ee dhacayna aad ka gudubtaan. haddii ay dhacda dhacdo, dhacdadaas inaan la qabiilayn ee la qofeeyo. qof hadduu wax dilo, qofkaas in mataqana la qofeeyo la yidhaahdo reebel baa wax dilay aan la oran, ee shaqsigaas la bartilmaameysado. dowladdu waxay idinkala shaqaynaysaa ilaa ay haddii yidhaahdo shaqsigii wax dilay inaan raadinno, ee aanan qabiilkii wax u raadin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idiin dardaarmayaa nabadda ka wada shaqeeya. Dadkaanu dad kale fog ma ahan, dadkan waa dad ehela, waa dad isdhalay, waa dadaan wax badan isku haysane, wax yar oo kooban isku haysta. Hadda waxaan rajaynayaa ilaahay adduunyada 24 saac ee soo socota inaad wada fadhiisataan, wixii idinku kala maqan aad ka garowdaan, muddo aad qabsataan, sidaasna hawshaas aysan dib dambe noogu soo laaban ilaahay adduu yiraahdo.
Dhinaca kale, xili lagu wado in 1-da bisha soo aadan ee Februari magaalada Muqdisho ay martigeliso shirka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, ayaa gudyada farsamada ee kala metiriya labada dhinac waxay heshiis ka gaareen ajendaha shirka sida lagu helayo xogihii ugu dambeeyey kadib laba kulan oo ay yeesheen. Gudiyada ayaa isku raacay in ajendayaasha shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu noqdo arrimaha doorashooyinka, dastuurka dalka, midnimada, dagaalka ka dhanka waxa lagu yeeray argagixisada, iyo wax ka qabashada xaaladaha abaaraha ee dalka ka taagan xilligan. Sidoo kale waxaa isfaham ay ka gaareen hannaanka iyo goobta uu ka dhacayo shirweynaha, iyagoona la isku raacay in wadahadalada heerka sare ah lagu qabto hoteelo ku yaala xeendaarka Xalane. Arrinta sida weyn diradda lagu saaray ayaa ahayd dhinaca amniga si loo helo kalsoonida. Waxaa laga laabtay waarankii qabashada ee horey lagu jaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, ka oo ay maxkamadda gobolka Banaadir soo saartay 22-kii bishii November sanadii 2024, kadib markii dowladda Soomaaliya ay diiday dib u doorashadiisii. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaana ku dhawaaqday in ay ooday islamarkaana ay laashay galdacwadeedkii ka dhanka ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyada oo sheegtay in xeer ilaalintu ay dib ula noqotay dacwadeedii soona dalbatay in la xiro kiiskaasi. Tallaabadani ayaa imaaneysa 2 maalmood ka hor furitaanka shirka wadatashiga, isla markaana la filayo inay Muqdisho yimaadaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo qayb ka ah wadahadalladaasi ay dowladdu la yeelanayso golaha mustaqbalka Soomaaliyeed si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee iminka dalka ka jira oo ay ugu horeyso hannaanka doorashada xigta marka uu dhammaado muddo xileedka bilaha ay ka harsan yihiin ee madaxweyne Xasan iyo xukuumaddiisii, iyo wax ka beddel dastuurka oo ah xudunta khilaafka dhinacyadu ay ku kala maqnaayeen sanado. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS.
SBS Somali waxaad ka heli kartaa raadiyaha online iyo mobaylka telefoonka.
Hay'adda la yiraahdo magaceeda Leukemia Foundation ayaa soo saartay qaylo-dhaan ku saabsan in uu kansarka dhiigga ee carruurta Australia ku dhaca sii kordhi doono sannadaha soo socda. Maxaase laga qaban karaa? Waa tan warbixin arrinta ka hadlaysa. Hay'adda la yiraahdo Leukemia Foundation ayaa ka digaysa in ka badan 400 carruur sannadkiiba laga yaabo in laga helo kansarka dhiigga 10 sano ee soo socda. Hay'addaas ayaa isku dayaysa inay ururiso $12 million oo deeqa, iyagoo ka faa'iideysanaya ololaha sannadlaha ah ee la yiraahdo World's Greatest Shave, si loogu bixiyo cilmi baaris iyo taageero oo taageero loogu fidiyo qoysaska uu saameeyo kansarka dhiiggu. Warbixintan oo inoo soo qortay Camilla Bianchi oo SBS ka tirsan ayaa faahfaahinaysa. 10,000 carruur ayaa isu diyaarinaya inay fasaxii kadib dib ugu laabtaan iskuullada dabayaaqada Janaayo ilaa bilowga Febraayo. Laakiin gabadh yar oo la yiraahdo Chloe Rocher kama mid noqon doonta ardaydaas. Asxaab lala boodboodo iyo iskuul la aado midna uma yaallo. Chloe maalinkaas dharkii iskuulka ma xidhan doonto, beddelkeedana waxay xidhnaan doontaa dharka cisbitaalka. Fasalkii ay fadhi lahaydna waxaa loogu bedeli doonaa sariir cisbitaal. Hooyadeed oo la yiraahdo Melissa ayaa sheegtay in go'aankaasi uu ahaa mid adag, balse ay ku ilaalinayso difaaca caafimaadka jirka ee gabadheeda.
The treatment that she receives today will give her a boost of immunity which will help protect her as all the kids come back together with all their germs and have a bit of a party.
Daawaynta ay maanta qaadanayso waxay siin doontaa kor u kaca difaac jirka ah oo ka caawinaya inay is ilaaliso, gaar ahaan maadaama ay carruurta oo dhammi iskuulka kala soo laabtaan jeermis badan. Marka waa arrin la isku miisaamayo si loo sameeyo sida iyada u fiican, ayay tiri. Daaweynta kansarka dhiigga sida leukemia waxay qaadan kartaa muddo badan. Mary Gilsanan waa kalkaaliso ku takhasustay daaweynta carruurta loo beero dhuuxa lafaha, waxaana ka shaqeysaa isbitaalka carruurta ee Royal Children's Hospital oo ku yaala magaalada Melbourne. Waxa ay sheegtay inay maalin walba aragto saameynta
ay joogitaanka dheer ee isbitaalku ku leedahay dadka, gaar ahaanna ku yeelato caruurta waaweyn iyo yaryarba.
Particularly for our older children, our young adults and adolescents, when they're not out doing the things that all of their peers are doing, they're missing out on school time, which is, you know, such a precious time for a child.
Joogitaanka dheer ee isbitaalku saameyn xun buu u leeyahay caruurta waaweyn, dhallinyarada iyo kureydaba. Marka aanay samayn karin waxyaabaha ay saaxiibadood samaynayaan, iskuulka oo waqti qaali ah u ah caruurtana ma ay tegi karaan. Inkastoo aanu isku dayno inaanu isbitaalka ugu qabanno wixii aanu karnana, weli bukaanka iyo qoysaskooduba way ku adag tahay, ayay tiri. Culayska dhaqaale ee kansarka dhiigga ee caruurta ku dhaca waa mid aad u daran, wuxuuna qoysas badan ku qasbaa inay raadsadaan adeegyo taageero oo ay ku tiirsadaan. Qoyska Clover Roger, kadib markay ogaadeen cudurka gabadhooda, waxay dani baday inay la qabsadaan nolosha gebi ahaanba isbedeshay.
My husband sold his business. I had to quit work. There was a huge toll on us. Talking about it, spreading awareness and advocating for other families going forward is that we need to support.
Ninkaygu wuu iibiyey ganacsigiisii, aniguna waan ka tegay shaqadii. Culays aad u weyn baan la soo gaaray. Waxaanu ka hadalnaa arrintan oo wacyigelin u samaynaa qoysaska kale ee xaaladan ku jira. Taas oo muhiim ah, qoysaskaasi waxay u baahan yihiin taageero. Waxay u tahay qoyska waqti aad u adag oo xasaasiya. Waanan dareensannahay inaanay qaarkood badani kaba badbaadin. Taageero dheeraad ah ayaan u baahannahay oo ku saabsan waxbarashada caruurta iyo caafimaadka maskaxda ee waalidka, ayay tiri. Caruur badan ayaa ka maqnaatay iskuulka 40-60% sannadkooda ugu horeeya ee daaweynta, qaarkoodna 6 bilood ilaa sannad iyo bar ama ka badan ayay ka maqnaadaan. Taniya markii sannadkii 2022 Chloe laga helay kansarka nuuciisa la yidhaahdo acute myeloid leukemia iyadoo 9 jir ah, waxay iskuulka ka habsantay ku dhowaad 2 sannadood. Ugu yaraan 10 bilood oo waqtiga ka mid ahna waxay ku jirtay isbitaal. Muddadaas, Melissa waxa ay heshay hay-ad samafal ah oo caruurta xaaladan oo kale ku jirta siiso casharo online ah.
And I think it'd be great if, you know, all kids could, you know, get that extra support in terms of tutoring. You know, there's school services offered in the hospital.
Aad bay u fiicnaan lahayd haddii ay dhammaan caruurtu heli lahaayeen taageero dheeriya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada ama casharada. Adeegyo waxbarasho ayaa laga bixiyaa isbitaalka. Chloe-na way ka faa'iideysatay. Waa waxyaalo yaryar oo madadaalo ah, balse casharada fogaan aragga ayay aad uga faa'iidaystay, ayay tiri. Kansarka dhiiggu waa kan ugu badan uguna halista badan ee caruurta Australia ku dhaca. Sannadkan oo keliya ayaa la filayaa in 350 caruur oo Australiana laga helo kansarka dhiigga. 20-kii sano ee lasoo dhaafay, tirada caruurta da'doodu u dhaxayso 5-14 jir ee laga helay kansarkani waxay korodhay ku dhowaad 30%. Hay-adda la yiraahdo Leukemia Foundation ayaa sheegaysa in haddii tiradaasi sidan ku sii socoto 10-ka sano ee soo socda, kansarka dhiigga laga heli doono in ka badan 400 caruura sannadkiiba. Bill Stavreski oo ah madaxa cilmi baarista hay-adda Leukemia Foundation waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay maalgelin dheeraad ah.
The key focus at the moment now is early detection and prevention. If we can identify and diagnose children and people with blood cancer earlier and then hopefully into the future be able to prevent.
Diirada ugu weyn hadda waxaa la saarayaa ogaanshaha hore iyo ka hortaga. Haddii aynu horey u ogaan karno caruurta iyo dadka uu ku dhaco kansarka dhiiggu, waxaynu mustaqbalka ka hortegi karnaa, isla markaana fahmi karnaa sababta ay caruurta ugu dhacaan nuucyada kansarka ee leukemia iyo lymphoma. Horumar weyn baa la gaadhay, balse weli ma hayna jawaabihii muhiimka ahaa ee loo baahnaa. Baahida cilmi baarista loo qabaana aad bay u weyn tahay, ayuu yiri. Hay-adda Leukemia Foundation waxay dadka ku booranaysaa inay ka qayb galaan barnaamijka deeq ururinta ee la yiraahdo World's Greatest Shave oo ay timaha xiirtaan, gaabsadaan ama midabeeyaan. Ololahani wuxuu lacag u ururiyaa cilmi baaris iyo taageero loo sameeyo qoysaska. Mr. Stav Reski ayaa sheegay in hooyga waa guri ay bukaanka iyo qoysaskooda degaan uu ka mid yahay taageerada ugu muhiimsan ee la siin karo arruurta qabta kansarka dhiigga iyo qoysaskoodaba.
Year, the Leukemia Foundation provides 44,000 nights of accommodation to families, and many of those are children who have to relocate.
Sannad kasta, hay'adda Leukemia Foundation waxay bixisaa 44 kun oo habeen oo hooy ah oo loogu talagalay qoysaska. Qaar badan oo ka mid ahna waa carruur ka soo fogaaday guryahoodii. Qaar ka mid ah qoysasku waxay hooyigaas deganaadaan ilaa 6 bilood. Waxaa sidoo kale jira caawimaada dhinaca gaadiidka iyo dhaqaalahaba, iyo sidoo kale tan ugu muhiimsan oo ah taageerada shucuureed oo ay bixiyaan xirfadlayaal tababarani, ayuu yiri. Waxaa jira siyaabo kale oo loo caawin karo dadka uu ku dhaco kansarka dhiiggu. Carruur badan oo Australiana oo uu sannadkan ku dhici doona kansarka dhiiggu ayaa u baahan doonta nooca daaweynta la yiraahdo daaweynta stem cellska. Dadka Australia jooga ee ku deeqa dhiigga iyo stem cellsku kuma ay filaa inay daboolaan baahida jirta. Sidaa awgeed, 70% dadka kansarka dhiigga qaba waxay ku qasbanaan doonaan ama ku qasban yihiin in ay meel Australia ka baxsan ka helaan deeq. Haddaba, haddii aad rabto in aad ku deeqdo stem cellska, waxaad marka xiga ee aad dhiig ku deeqayso iska diiwaan gelin kartaa diiwaanka stem cellska. Sidoo kale, waxaa iyaduna aad muhiim u ah in dadka u qalma ku deeqaan dhiig iyo plasma labadaba si loogu dabiibo dadka qaba kansarka dhiigga. Kalkaaliso Mary Gilsanan waxa ay qabtaa in dhiigga iyo walxaha kale ee la xiriira ee lagu deeqaaba ay maalin kasta badbaadiyaan nolosha carruur.
We rely heavily on blood donations from the community, and we have a lot of children that will be requiring transfusion support, you know.
Waxaanu si weyn ugu tiirsanahay dhiig bixinta ay sameeyaan bulshadu. Carruur badan ayaa u baahan doona dhiig lagu shubo ugu yaraan hal mar toddobaadkii ama xataa in ka badan muddo ilaa 2 sano. Sidaa darteed, waxaanu isticmaalnaa saami aad u weyn oo ka mid ah dhiigga ay bulshadu si naxariis leh ugu deeqaan, ayay tiri. Haddii aad haddaba rabto in aad iska diiwaan geliso barnaamijka lagu ururiyo deeqaha ee la yiraahdo World's Greatest Chef, fadlan booqo websitekooda oo adreskoodu yahay worldsgreatestchef.com ama waca nambarkooda oo ah 1-800-500-800-800. Warbixintan oo ay noo soo qortay Kamiya Bianchi oo SBS ka tirsanina, intaas bay ku eg tahay.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Somali.
Halka aad nagala socotaan waa idaacadda SBS laanteeda af Soomaaliga.
Kusoo dhawoow casharkeenna baro Ingiriisida Learn English. Fahamka iyo ku hadalka luqadda Ingiriisigu waxay ka caawin karaan inay noloshaada Australia ku hagaagto. Qayb kasta waxaanu kugu sharixi doonaa qaybo ka mid ah nolosha Australia iyo erayo loo isticmaalo. Waxaa kordhi doonta xirfadaada Ingiriisiga, waxaad ka heli doontaa indhafur iyo inay kuu sahasho noloshaada maalinlaha ah. Dabcan, casharkan wuxuu ku habboon yahay dadka ay durba Ingiriisiga wax uga bilaaban yihiin. Kusoo dhawaada.
Learning English helps me manage things better, like actually remembering to feed my cat.
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
When you open your diary or calendar, what do you see? Is it filled with meetings, events and things to do? Or is it blank, just waiting for you to add something? My name is Josipa, and at the start of this week, I told myself it was time to get organized. Everything was being so messy around me. So in this episode, we'll practice everyday English phrases that you can use when you are trying to plan ahead, stay on top of things, or get your act together. But what do these phrases actually mean? You'll have to listen to the episode to find out. First, let's hear how Alan and Claire are talking about getting organized.
I really need to get my act together. This week's been a mess.
Oh, I know. I'm planning ahead now so things don't get out of hand next week.
I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
Same here, especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
Wow, sounds like Alan and Claire are definitely juggling a lot. When someone says they're juggling a lot, it means they have a lot of different things to manage at the same time, and they're trying to keep everything under control without dropping anything. For example, Alan could say,
I've been juggling a lot at work and at home.
This means he's been managing a lot of different responsibilities at the same time, both at work and at home. Now, let's hear what Alan said at the start of our dialogue.
I really need to get my act together. This week's been a mess.
I really need to get my act together. This is a common informal phrase you can use with your friends and family. We use this phrase when we realize we need to get organized, focus, and take control of things. You could also say,
I need to sort myself out.
Or,
I need to pull myself together.
And that would mean the same thing as saying, I really need to get my act together. We usually use these phrases when life, work, or daily tasks feel messy or out of control. Just like my life right now. Anyway, then Claire said,
I'm planning ahead now so things don't get out of hand.
Claire is planning ahead, which means she's organizing her responsibilities in advance to make sure things don't get out of hand. I get easily stressed when things become too difficult or messy. In other words, when things get out of hand. Are you someone who likes planning ahead? I am, because if I don't plan ahead, I fall behind. You can say that you're falling behind when you are not keeping up with your tasks, work, or responsibilities. For example, if Claire hasn't finished her work on time, she could say,
I'm falling behind on my reports. I need to sort myself out.
Then Alan replied,
I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
Aad baad ugu mahadsan tahay in aad la socoto oo aad dhageysato barnaamijka Learn English ee SBS. Fadlan la soco oo yey ku dhaafayna qaybta inoogu xigta dhowaan. Kala soco markii aad doontana kaga soo cesho podcastka iyo Facebook-ga Laantan af Soomaaliga ee SBS oo labadaba ciwaankoodu yahay SBS Somali.
Waxaad nagala socotaa Laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS.
Soo dhowaada dhegeystayaal, jimca wanaagsan. Wararkii Australia iyo caalamkana maanta waxaa ka mid ahaa heerar kulayla ah oon horey loo arag ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah Australia, iyadoo qaybo South Australia ka mid ahi halis ugu sugan yihiin dabka imeedyo la xaadle, halka New South Walesna laga saadaalinayo heer kul gaaraya 40 degree maalinkii lixaad oo xidhiidha. Senator ka tirsan xisbiga Liberaalka ee heer federaal oo la yiraahdo Jane Hume ayaa ku adkaysatay in hogaaminta hogaamiyaha mucaaradka ee Susan Lee ay weli adag tahay kadib markii xildhibaano ka tirsan xisbiga Liberaalka Angus Taylor iyo Andrew Hastie ay kulan ku yeesheen magaalada Melbourne si ay ugu arreysadaan baa la yiri u tartanka hoggaanka xisbiga. Ciidanka ilaalinta xuduudaha Australia waa Australian Border Force ayaa howlgal ay ka fuliyeen Sydney ku qabtay mashiin weyn oo lagu sameeyay sigaarka, kaas oo la sheegay inuu maalinkiiba soo saari karo 3.6 million oo xabadood oo sigaara. Howlgalkan ayaa lagu fuliyey xarun lagu kaydiyo alaabta oo ku taala Rose Hill.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.